Alkamisa sappo e jeetati lewru mars hitaande duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e laso e goo yannde joyi e mintaji woronje habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoumoune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalando hawrine ardiiɓe huɓeere arlittigal juɗɗinde hakkillo fukkingo nder huɓeere nde nden mi gaɗa habdu goɗon ngo yehi naato e caka moƴƴinooɓe kanŋe nder huɓeere nde. En kalan ndu ni faa hannde nder habaruji meɗen ɗiyannden ni dow hawrine batu jooɗa kaale caka limamiiɓe e jannginooɓe université Sayi ton annden ni e fedde CICR ɗum ndu ni gan ƴewtinaade filla denaku loktorooɓe e waddanooɓe himɓe ballat ɗo nder leydi Niger. Yewtere pinndinol meɗen hannde studio kala ngu waɗan ndu filla denaku himɓe nder cakantaraare huɓeere Zender to wakkati warda wakkati ni pelle sukaaɓe ummatoore no kolla himɓe golle hirñere. Subaka o no Mahamadou Issoufou ardiiɗo leydi Niger naati yeeso pirtol campagne ñiɓaaɗo ton annden ni gudel gam moƴƴinde ndiyan ton annden ni ko himɓe jarta hanano min keɓir habaru o annden ni nder anndinoore bureau fedde leyɗe tubakoɓe tawaani ɗo anndan leydi Niger ko watta duni fa hannde milliardeuji nayi ceede CFA kam woni ko banki leyɗe duniyaaru AFD hano fedde leydi France hawjino filla yaadu yeeso leyɗe ni annden fa hannde hawtidaade e leydi Néerlande gatti ko nokkure nde annden yaha ñiɓowa ɗum ndu ni gam wallirde ko watta mosola rafi keƴeron ndiyan heɓo ɗo annden ni nder huɓere ñamede annda hanon ni fa hannde ndo min keɓiri habaru o annden ni waɗan ɓaale ujunaji sappo e jeegon kokkoyteɗe ndiyam. Talata bittiɗo enen habdo naati caka moƴƴinoɓe kanŋe nder huɓere arlitto annden ni fa goɗɗo mayi nder habdu go annden kenŋe du ni ardiɓe hawji huɓerde annden ni ƴewtini no waɗe ko to iri majjum fillo nder huɓerde annden ni kaden du habdo waɗugo go annden ni fa hannde yehi heɓo e ñife to annden ni nani ko Abdourahmane Mawli maire arlitto annden wi'i ko Ousmane Oumaru waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Walde nde umma kina hakkunde nimɓe ɗiɗo wasoɓe kanŋe ɓe Daka. Goɗɗo kam hoƴi ginol bandi ɗum sai o tokkiti jomum e yoyde to woni no golla haɓo naati hakkunde maɓɓe no fa nder yamde sappo jemma no. Wakkati mum da polisiji keɓi habaru on jeyi nangoyde fuɗɗuɓe wolde ɓen alane waɗi bawɗe mum nder maɓɓe nawniɗo goto on yara lokotorore o maayi ɓe neɗɗo mum maayi ɓe mbi no kitanto hoore mum nder wolde nden goto maayi goto barmina sanne. Sogeji kawjiɗi filla ndenagu jeyi paddoyi golleji ɗin fuu barminaɗo on wadda lokotorore sawrede kanko du o maayi e haala ka kalten ka nimɓe tato kamɓe maayi nder wolde nden. Min gatti gendarmeji polisiji e garde gaɗa wiɗagol ɓe nangi ɓe juuɗe mum tawa nder fi on fuu iɓe nder jungo laamu.
Subaka o non hawrine laawol tataɓol filla denaku tawaɓe nder filla gollal loktoraku e waddande himɓe balla ɗo nder leydi Niger hawrine muɗum fuɗɗa ɗo annden nder huɓere ñama denaku himɓe guuduni no hiɗa waɗe fodde no dina alsilamagal e laabi jinganoji hakke ɓiɓɓe adama bi'iri limamiɓe waɗoɓe woygu e ko deki e jannginoɓe nder université ji kan en tawa nder hawrine balle ɗiɗi ɗe annden ɗum ɗu ni gam ƴewtinade filla kippitanɗe gonaɗe no gaɗe nder loktoroje ɗe annden ni nder leydi meɗen. Nani ko Jamal Ben Taher ardiɗo université islamique mo Niger o annden wi'i ko Salamatu Kadir waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Alsilamako haɗi derniére ko wonno waɗe ɗum enda alsilamako haɗi du konda ni ɓi adama yotte e neɗɗako mum e hoore muɗum. Niɗɗo fu laatiɗo gonɗon darni gam waddude mosola yaade e basiji ko himɓe gonno jiya. Qur'ana du no laaɓi e dow majjum haali ɗum fa ɗum laaɓi. Jonnon minen muradaɓe mon min gaɗa hawrtere mawde dow majjum keedi neɗɗo fu laatiɗo ɗum fi ono ƴeewa ɗum en naata hen endan ɗum waɗa kaldal. Min gaddu konnan wiɗagol komin keɓile wiɗagol ngol min burtini fuu e ɗum wawi nawtorede nder leydi Niger kañum e leyɗe goɗɗe fuu ɗum du konda artanat fi on ndenagu e safareji kañum e renugol cuuɗi to himɓe cawrto.
Leydi Niger ni lebbi cakkitiɗi ɗi annden ni soɓɓirde région Tilibéri ni no tawra rafkerƴan hakkillo fukkingo e golle hirñere handano Ibrahima Yahya mo international crisis group haaliri ɗum ni gomnati leydi Niger du no hani tittinkino noon ko watta golle hirñere ɗe annden ni e rafkerƴan hakkillo fukkingo go annden yahi heɓono e mosola nder cakantarare ɗe annden nani ko wi'i ko Adama Dawaci waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Le conflit nous avons constaté
wolawol ɗe koɗo ko wonno waɗɗum fuu ko andano wonano waɗa hakkude pelle felloɓe teluɓe ladde ɓe enna e sogeji domuɗi leydi te jon o ɗum nandi eko fuɗɗi wonƴitade fa ɗum naata e himɓe ɓiɓɓe wuuro ɓe galna bafuyi ko laati ɗon no mbarre dow majjum to so wiama bolawol ɗe ne waɗa hakkude leñol e leñol to ɗum ɗu yeddinaki sabu yimɓe hewɓe fuu ele dartugol mumen ɗum woni ko faami ɗum ɗo kayi no miccintina en ni ko wonno no watto hen no Mali kañum Burkina Faso nden e leydi Niger du hoore muɗum no hani famana ɗum tarsino ko watta ko tawito ɗum ɓeydo yaadu yesso saabu hunde noon ko laati hooreɓe kay koye mumen no andi basi ko ɗum wawi wadde e leydi ndi enda nden e hunde noon koɓe kaani ɓe koƴƴana laabi tedduɗi ko watta ko ɗum fadda
himɓe département Madar Rumfa région Maradi e himɓe tawaɓe ɗo ci e takkiɗe to en nder Nikero leydi Niger e leydi Nigeria hannde ni de en daari no tawra ref keƴeran hakkille fukkigo e guykale ko wona no waɗe hano guykali dabaji maɓɓe ko wona no diwte no dillide ɗum en deni hanono Abdu ɗanne to jinganowo himɓe leydi non tawaɗo to en denni Maradi haaliri o fooɗi ɗu fa hannde hakkillo gomnati ko watta gomnati durwa heɓana himɓeɓe en den mosala nani ko wi'i ko Mohamed Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde
ɓiɓɓe bomɓe ɓe e nden nder gure woni ɓe naata yimɓe tawi bisaji fuu ɓe dillida ɗum nder gure ɗe e nden wakkati gonde ɓe naato eɓe kaala e semme ɓe gi'a fuu mo woodi bisa nder wuro muɗum to wurtinowa ɗum ndenno yimɓe tawraɓe bisaji keme ɗiɗi yahde tati hanne baa bisa goota tawraka kenan no handi gonnati nanngana yimɓe ɓe e nden ngam eɓe gaɗa ɓurna maɓɓe nder durgol imma demal to ɓiɓɓe bomɓe ɓe e nden baa demal ɓe accaɓe ɓe gaɗi ennon de ɓe godi sigila goɗo na haaju goɗo eɓe cotta bisa maɓɓe ɓe kunta haajuji maɓɓe amma joni ɓe galana demal hakkudurgol eɓe ɗon joɗi ɓe anna fuu no ɓe gaɗa
guɓal pelle jinganoje himɓe leydi ni to en danni huɓere arliti janci laabi ballodirol ko campani ko minak wi'i waddanan golloɓe mum heligotoɓe muɗum hande nden du fa hande ko lasso e nayyi lewru février hitande duɓujinaɗiɗi e lasso e goho campani o en den wi'i wallira himɓeɓe en den woronja e goho lewru mars duɗu campani o en den yata mabɓo perolidol du fa hande ko tawa caka golloɓe ɓe en den ni e ligotoɓe ɓe en den ni nder filla balla ka en den kan waddi jancerɗe en den nani ko ramar elo touf ardiɗo guɓal pelle jinganoje himɓe leydi ɗe en den ni nder huɓere arliti ɗe en den ni wi'i ko gungu mamman ɗanta ni waddi firtaɗe ngal fulfulde
nogay e nayyi lewru février o noon campani cominak on windi talkur wurtirde wiide ko narral naati hakkunde mum e préfet mo arliti e maire on haalde dow ko golloɓe campani gonɗo no gollana cominak on hunde ko famɗi kokkete campani cominak on yiidi e syndicat golloɓe on ɓe keɓi narral e wiide ko gollo cominak fuu no heɓan ko hokka ceede lomtugol millioji sappo e joyi yahde millioji lasoji ɗiɗi ko ɓuri mettude min nder talkuru ndu woni préfet e maire o hana kamɓe kani dekkude jungo do talkuru ndu dey min bindi talkuru nildude ardiɗo campani cominak on wiidemo yewtintoɗo golleji kamɓe syndicat golloɓe on kani dekkude jungo do talkuru ndu ɗo
nder commune ñame doyo dow filla ni harko darta ni filla jande dimma ko hana janguinede nder janguirɗe ɗe en den ni ɗuɗal muɗum fuu janguinama hanano useni modi moussa ardiɗo sarusuji kawjiɗi filla jandeɗɗi potorɗi nder commune o en den ni haaliri ɗum nani ko wi'i ko fanta chamsu waddi firta e ɗengal fulfulde
dow ko heɓa waɗa sigila jeɗɗinaɗo filla jande les collége to enen heɓama ko watta capanɗe joyyi e feccere dow hemre nonno du konna les lycée ji to du konna heɓama ko watta capanɗe jeenayyi e feccere classe troisiéme capanɗe nayyi e nayyi eko dekki classe quatriéme o du konna heɓama ko watta capanɗe joyyi e feccere dow hembre fou sixiéme et cinquiéme on du konna kandudo hemre heɓama ko watta capanɗe nayyi e jeenayyi nonno har lycée du konna so hoƴama seconde o enna heɓama ko watta capanɗe e jeegom e seeɗa kalayi dow hembre fou première du konna heɓama ko watta capanɗe nayyi e jeɗɗi ko dekki dow hembre terminal kandu waɗi ko watta capanɗe joyyi e nayyi eko dekki dow hembre fou no wawi wiyede ko heɓa ɗum endan moƴƴi sanne saabu so en daari faddugoji ko waɗa kañum e ley wakkati mo tawiɗe o endan hunde caɗal no kewi sanne ɗo yaade lewru juin min jottiɗan sigila o endan hembre dow hembre
manguje ni teɓol mum wakkati mum ɓadake amma hande ni de en daari nder huɓere gaye de en den ni manguje kecce ɗe en den himɓe gonno teɓano ñama wala du sukana mawɗo ñamol manguje ɗe du ni fa hannden kecce mum no waddan himɓe saɗorna har ko darta cellal maɓɓe nani ko madame Issoufou Aïcha yon andal dow nema e gollo o fa hannde nder hôpital gaye o en den wi'i ko fadal alu waddi firta e ɗengal fulfulde
wallay emin giidaɓe aɗɗe ɗe endan nder wuro gaye ñamude monguje ɗe ɓennayi to wallay ɗum ka wooɗa ngam aside ɗe godi nder majje eɗe pooɗono neɗɗo nawɗon reedu eɗe umminana kasen neɗɗo estoma e ko nannititta ngam ɗe ɓenniray no haniri eɗe mema cellal ɓannu neɗɗo ngam ɗe pooɗono e neɗɗo dogga tutaji ndiyam ɓannu neɗɗo fuu ɓusto nawruleji feere feereji gaɗa muɗum naata nder ɓannu muɗum kenan on gi'i himɓe acca fa monguje ɗe ɗe ɓenna nden ɗe ɓuri welugo kasen den ɗe ɓuri nafude ɓannu
pour pouvoir la consommer.
janyalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yotamma
e Nafisa am da a jaa ma der biro am
a imi anni ay dama min no woni minya mo burda yidude
a he hore maada andine yonay ba mi halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi fami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o acca men natoyde sey men gatti cumode amen men lota juude amen denko acca men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu yebare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
Region Zender ni no tawade region yiji redu leydi Niger to hakkilo fukki ngo tawade endari ni amma wakkati warde wakkati ni pelle sukabe ummatore hubere Zender de andani no kolle himbe golle hirnyere amma handen ni de jere hebake hanuno Isa Musa gouverneur region Zender o andan halir nani yewtere makko e tarnan fude Ahmed ko wadde firta e fulfulde
Gouverneur hande noy raf ke jarande nago tawrale region Zender fu no foti e le galure mo
de toutes les régions
no région di to ngordi har fi majum do enda region mo Zender kankay wala rafinde nago satungu enda on himbe jihadi se ngordi no kuje godde to gondu konda on boku haram nadu konda warob no hippito no bujje himbe tete himbe enda dum wala do enda den non dum do min yettirdum Allah sanne goga no hepata wakati warre wakati no wodi der kubeje mawde enda fudu konda do en Zender miden yi'a sukabe godon no kawra no jahano pusano kuje godon to jawdi wodi ko boya dunda min ji wobbe mabbe jeyi fusoy bitik godon fa barto en suka goto to dundo min kana min jebo dum min ngattindo hakkille du konnan dun sabi min kalde keddi sogeje habinibe fu kawra wada gollal gotal ko wat ko tay dum en be kebi padde kedum lawlaw to dum burani
ces actes la soir éradiqué
ko boye dum sogeje kawji di filla ndenagu nangi sukabe be dubi chapande tati warde sappo e jeetati der region Zender no wodi ko woni no tutobe e nadde der fi o
notre population
to himbe leydi Zender en ande hisama dudal mabbe fu sukabe non endan dubi sappo e jeetati yaade dubi chapantati gouvernement leydi Niger kaje waltibe mudum en donno dari gam batte sukabe endan kebene nata golleji sei dun tawi sukabe wombe latte golleji denda wobbe mabbe gonno nata wadde odo bononda hawtade ba e jangobe lekkol min bito onon sukabe wodube gollal e fa e jangobe wiama kase nato e lawol nguikaji denno no wajibi min dartino woda min jewo ne watko min jiita wombe non bonondaji di endan gan se wi anoma suka be gala golle gonno gado dum on kan famini
par rapport a cette situation
de région fu no wodi fede sawara ummatore do fi o no danga gale ngata yade to fede sawara ummatore be region Zender
gollal sawara suka be ummatore ko tawte de region kanni woni tindina be wattabe lawol min nodda yade sawaro enda mo suka ummatore be jahar suka be dan pammina dum en du dum won ko haana wadde heba tokka lawol ngurna loppa
allez dans ce sens
bandirabe tinibe habaruji studio kala ngudo non kokkol habaruji meden timmata sami bi on salam aleikum
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
Nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo didi
studio kalangu yadu leydi Niger